kisura, nakupenda wewe kisura, baby kisura, kisura wewe kisura, oh no kisura, nakupenda wewe kisura, baby on fire you got me, oh lele unakata kimi, oh baby baki na me please don't go, my please don't go, baby on fire you got me, oh lele unakata kimi, oh baby baki na me please don't go, my please don't go, kisura wangu we kisura, baby you got me we kisura. Nasema kweli baby yo, umenifungaga, nifungaga miyo, oh oh. Mko wengine simno, na waona ila sitamani hata kidogo, oh. Nasema kweli baby yo, umenifungaga, nifungaga miyo, oh oh. Mko wengine simno, na waona ila sitamani hata kidogo, oh. Nimekupata, nimesanda, baby nakupenda sana. Naona kama utaniacha, ukiwa mbali naumia sana.
Fuck.